Blog Talk Radio.
Gatsiko umuturage ari kirakizana
umuturage ararya utwe twakinwa, umuturage abayeho mu butaka bwe nta nkomyi, umuturage arahinga akeza agasarura akagaburira umuryango we akibikira ndetse agasagurira n'amasoko. Rekanseke kubera yuko ibyo bitakibaho mu Rwanda byari bageranye burundu. Umuturage wiswe yuko ngo agifite ubutaka, dore yuko ngo ubutaka bwose ngo bwabaye ubwa leta, nta kireta sinzi icyo ari cyo, sinzi icyo ari cyo mu Rwanda, ikintu bita leta sinzi icyo ari cyo, ubutaka bwose ngo baragiye buhinduka ubwa leta. Noneho umuturage nyine aho ari ngo abakodesha akodeshereza akodesha leta. Ubwo rero nyine ugize Imana ngo agahinga ngo arajyana mu makoperative, kandi ibyo ahinzemo n'ibyo ababwirijwe biba bigomba kwera adakozeho n'akantu na gatoya, nta n'akantu na kamwe azanyeho, ubundi yarangiza nyine akamugurisha, iyo leta ngo ikamugurira imuha ubusa, ubundi ikajyana. Noneho nyuma y'iminsi itatu umuturage akongera agasubira kujya kugura bya bindi yagurishije leta ku giciro cya ntacyo, ugasanga ajya kubyongera kubigura ku giciro cyikubye inshuro hafi ijana y'ubwo busa baba baramuhaye. Ngubwo rero ubuzima bw'ubunyarwanda nyine ngiyo ya Singapore ya kaga bicara batubwira, iyo nyine imibereho mibi y'umunyarwanda. Umunyarwanda nta majya n'amaza, umunyarwanda nta mashyi no mu mudiho, umunyarwanda ni nyagupfa, umunyarwanda ni nyaguhwera, kandi yitwa ngo ari mu gihugu cye ariko yabaye umunyarwanda, yabaye igicuruzwa. Umunyarwanda ntacyo akivuze bitewe nyine n'ubutegetsi bubi bwa kariya gatsiko kari mu Rwanda. Bakunzi ba Hadita, ukarerekane kwizima mu magambo, tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu.
Nagushimye cyane Chantal, nizere ko unyumva neza.
Ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Koze nanjye ndabumva, ndagushuje, ndasuza na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma, ngasuza kandi abanyarwanda bose badukurikira baba ab'imbere mu gihugu mu Rwanda cyangwa se ahangaha hanze mu buhungiro aho turi, bose turabashuje. Turasuza kandi abayoboke bacu bihuriro Nyarwanda RNC aho bari hose ku isi, tubabwira tuti mukomeye ku rugamba. Turasuza kandi n'abandi bose bo mu yandi mashyaka baharaniye impinduka, bakunda demokarasi, baba abanyapolitiki cyangwa se abantu muri sosiyete sivile, bose turabashuhuje nk'uko dukunda kubikora. Uyu munsi rero tariki ya 24 z'ukwa mbere 2022 tubafite ikiganiro kigizwe n'ingingo enye. Ndazibabwira mu kanya, reka mbanze nakire Mushimiye Jean Pierre, ashobora kuba ari muri studio nawe. Mushimiye, waba utwumva?
Ndabumva Edouard, namwe muranyumva?
Wiwi, turakumva neza cyane. 5/5 Jean Pierre, ubwo turagushimye kuba waje kwifatanya natwe mu kiganiro, kandi tukifuje umwaka mushya muhire, numva muri umwaka bwa mbere tubonanye, nibyo?
Ya nibyo, nari maze igihe ntaboneka, ngira ngo nagize akabazo koroheje.
Urakoze cyane. Bakanya usuhuza abatwumva, noneho tune gutangira ikiganiro cyacu. Ijambo ni ryawe.
Ya, ubwo murakoze cyane, reka ngusuhuze wowe dore ari tegura ikiganiro. Ndasuhuza na Chantal Inyange na Serge ku buhanga bw'ibyuma, ndasuhuza abakunzi baragitahuka, ngasuhuza cyane cyane abakunzi ba RNC n'abayoboke n'abayobozi bayo hirya no hino aho bari, n'abantu bose bakunda demokarasi, baharanira iyi demokarasi tuba twarahagurukiye. Abo bose dufatanya muri ibi bikorwa byo kugira ngo tubohore igihugu cyacu, aho baba bari hose, haba mu Rwanda, haba hanze y'u Rwanda. Abo rero ndabasuhuza kandi ndabizeza ko tugira ikiganiro cyiza. Ubwo murakoze, turakomeza.
Murakoze cyane Jean Pierre. Ingingo yacu ya mbere turareba ikibazo gikomeye cyane cy'abantu bari gukingirwa ku gahato. Inkuru y'ikiganiro twakise ngo bamukingiye COVID-19 afashwe n'abantu 8 mu murima w'ibigori asigara arira. Bamukingiye COVID-19 afashwe n'abantu 8 mu murima w'ibigori asigara arira. Iyi nkuru ni audio twabonye umuntu yatugejejeho yavuye mu Rwanda, ariko turayifatanya n'indi yo muri do Rwandani yo kwitariki ya 23 z'ukwa mbere 2022 22 ubwo nejo hashize yanditswe n'uwitwa nkuru nziza gadire kandebe inkuru kandebe zina neza yanditswe n'umuntu witwa inkuru yitwa yo muri do Rwanda yitwa ngo akumiro leta ya Kigali yahakanye gukingira abaturage COVID-19 ku gahato inkuru yanditswe nande na inkuru nziza gadi ngire ngo numba nabonye iyo zina sinza naribonye numba ari inkuru nziza gadi wanditse inkuru bo noneho reka iyo muri do Rwanda iyi inkuru rero ibyanditse muri inkuru yo muri do Rwanda ni birashimangirwa cyane ni audio yavuye mu Rwanda yerekana ko abanyarwanda harimo abantu bakinyirwa ku gahato kandi ni ibintu biteye agahinda abanyarwanda mwese mudukurikira ndabararikira kugira ngo muze kumva iyo audio no audio iteye agahinda cyane kandi banyarwanda banyarwandakazi nta muntu ugomba kurengana ngo twicishikire ngo tubirenze amaso niyo yaba umwe niba hari abantu igihumbi abantu bose bashaka kwikingiza akaba ari umuntu abishaka itegeko ndamubwira itegeko rivuga ko kwikingiza ari ubushake nta muntu ugomba guhoterwa tubireba ngo duciteke ibi bintu ntabwo abantu ugomba kubirenza amaso niyo umuntu yahoterwa ari umwe abantu bagomba guhagarara guhaguruka bakamurengera bakamuvugira kuko ibintu bibera mu Rwanda ntabwo ari ibintu bizima ni Rwanda rufite udushya twinshi ndakora dufite originalite yarwo mu kurenganya abantu ni ibintu bibera hariya mu cyo gihugu nta handi bibera ku isi bo iyo ngingo wenda turi bifatanye n'ibirangira turayifatanya n'indi aho uriya mugabo bamurikiye yavuze ngo abantu bari hanze y'u Rwanda ngo ni amahitamo yabo ngo bahunze bari hanze y'u Rwanda ngo ni amahitamo yabo bashatse batahana ikibazo gihari urareba ko uyu mukecuru uyu muntu bakingiye ku ngufu afashwe n'abantu munani bamutsikamiye baravuga ati nanjye bishobotse wampahonjya nanjye nakunga nkagenda bo ingingo ya kabiri turareba inkuru yasohotse ivuga ko hari ibihugu ngo bikora ihohotera ryambukiranya imipaka bakajya guhohotera abaturage ba Amerika u Rwanda narwo barushyize mu byo bihugu bavuze n'u Rwanda barushyizemo kubera gushimuta rusesa abageno iyo nkuru turayibunyuramo gatoya ikindi turi buganire ku ngingo gatatu ni ikibazo ngo cy'abanyarwanda bafite ubwisungane ubwishingizi bwo kwivuza mu buryo prive ubwishingizi prive bwo kwivuza mu bigo prive ariko ngo batazongera kwemererwa kwivuza kubera ko ibigo bihabaha ubwishingizi bitishyura amavuriro iyo turareba impamvu ayo mavuriro yahakanye ko atazongera gukorana n'ibyo bigo by'ubwishingizi kubera ko ngo bimara igihe kirekire bitishyurira abantu babyo baza kwivuza ariko muri rusange tureba ko ikibazo atari gishya mu Rwanda ntabwo ari ikibazo gishyashya kuko na RSSB ya leta biriya bintu irabikora bo ikindi turi buvuge ni ikibazo cy'abana bata ishuri hari inkuru ebyiri zivuguruzanya inkuru imwe yo mu gihe komika tubwira ko ngo abana bata ishuri kubera ibibazo by'uburangare bw'ababyeyi ibibazo by'amakimbirane mu miryango naho inkuru yo muri Kigali Today ikatwereka ko ari ikibazo cy'amafaranga abana nako ababyeyi bacibwa yo kugura ibiryo cyane cyane ibiryo byo ku ishuri amafunguro yo ku ishuri ababyeyi bayabura abana babo bakabirukana ni inkuru ebyiri zivuguruzanya ariko turabona ko leta nayo ntakikora leta y'u Rwanda nayo ifite mu ruhare kugira ngo abana b'u Rwanda benshi bate amashuri kubera ko babuze amafaranga iyo kugura ibyo kurya ku ishuri ni ikibazo gikomeye ntabwo ari ikibazo cyagombye kubaho kubera ko leta ibishatse yagikemura ariko ntabwo igikemura bo iyi nkuru ya mbere rero rekanze bashakire inkuru yo muri do Rwanda nimbabwira icyo ivuga iyo nkuru yo muri do Rwanda nababwiraga ivuga ngo akumiro ngo leta ya Kigali ngo yahakanye gukingira abaturage ku 19 ku gahato iyi nkuru harimo niyo muri do Rwanda ku itariki ya 23 ejo hashize ku itariki ya 23 z'ukwa mbere 2022 muri iyi nkuru bavuga ko ngo inzego z'umutekano ngo ari abapolisi ngo badaso ngo nguki ngo reka nzemba ngo inkundura yo gukingira abaturage icyorezo cya COVID-19 irarimbanije mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Mu bice bimwe na bimwe usanga abasirikare, abapolisi ndetse na daso bashoreranye n'abakozi bo mu nzego z'ubuzima bagenda urugo ku rundi bajya gukingira abaturage mu ngo zabo ku ngufu n'inkoni rugeretse. Nuko nguko muri iyo nkuru yo muri Rwanda ni babivuga. Ahandi nubari kini kintu bavuze niki, bavuze ko ngo kukingira bishobora ko nabyo byaragiye mu mihigo ku buryo byarashyizwe mu mihigo ku buryo umuyobozi agomba gukingira abaturage be bose ntawe umucitse, ndetse ngo hari nabo baha inkingo ebyiri kugira ngo abakingiwe ndi inkingo ebyiri biyongere bakamutera inkingo ebyiri icyarimwe. Ahangaha rero icyo nshaka gutindaho n'aya magambo avuga ukuntu abantu bagenda bashoreranye inzego z'umutekano n'abasirikare n'abapolisi za daso bashoreranye n'umuforomokazi bagiye gukingira umuturage utabishaka ku ngufu. Ubishaka ajyaho bakingira akijyana. Aho hariya baba bagiye bashoreranye ni ukuvuga ko ari umuntu uba adashaka kwikingiza. Kandi kwikingiza twibukiranye abatwumva ko kwikingiza ni ubushake ntagaragato. Umva rero ko ahangaha iyo ubonye inzego z'umutekano polisi daso abasirikare bose bashoreranye n'umukozi w'ubuzima ukingira abantu bakajya mu ngo urwo ku rundi bagenda bafata abantu ku ngufu bakingira, ahangaha ikibazo gikomeye. Noneho nagira ngo mutega amatwi audio tugiye kubanyurizaho mwumve ko ishimangira neza ibyo byanditswe ahangaha muri iyi nkuru ya Do Rwanda. Chantali udufite iyo audio wayidushyiraho, ni audio iteye agahinda cyane, agahinda ariko.
Umwana w'umusengurwa arakomana koko yaho yise
tanda kubwengwa mana iki gihugu nibo ni sultan abantu bacyo bavaje bandi kigeze kuri rwego nabikubwiramo
ntacyihangane tuzabishungeyeho icyo nzi cyangwa ubwoba ko jean de humura ntabwo umutima nama bawe ubonye ni
icyo mvubwiye cyo nagomeje kuba nyenda nda ninjye nta bushake mfite nta mpamvu ntatega amaboko ntabikora ku ngufu ariko nta bushake mfite wumve ngabo bantu bose banzikame mama ndababaye ntiyasosiye imisatsi ya inzongera kuruta nta rusigazi nze kwa kibati mfasha abantu ibyo kurya nyine mujya mumfasha ikibateye kumururira tuzakumfata n'igiti ko nishe umutekano
mwihore sosiyo yazabonesha na mwihore
nagize nawe gani iyo munaza kunyakira besi wenda byari kugira uko mugenda n'ufari nandako ariko kuba mugere ku isaba so iki ni gamye cy'uko mukora satani
bakora satani nizeye ejo ariko tuzayifata ku isaba tumenye uko havu kwigendera nizeye ejo babifata ngo ku isaba yo bimenye uko havu kwigendera
Kwa
ya huu mwura umba se, umba witi kuhege. Seka kubugiri. Na agari uchiyengo na amarozi, uri mjumba kala amarozi, aliku iteka, ala ya pusho. Kwa huu mwura na hachimu uvi, uri kumva. Huu mwura na hachimu.
Ndababa ye. Ndewa ndanese kumari mwuzi maje kumari wangu wada yeni mashini. Ndiyo narinzi kukuna matanga zarazi ndike mfutukuti.
Baba, nase ngarimari kusenga na wabaji harichanga na wabaji. Umva mwana wanjye humura tuza uri kumva tuza ugende usenge unabasengere unabasabire ibyo bakoze ntago babizi niba banabizi ibyo birabareba uri kumva natwe hano tubabona badusanze aha mwana wihangane ntago ari we wa mbere bibayeho kandi nta wundi muntu ntago wigeze bacika intege nabanza aramba barabajombye n'abagore bahakora imana barabajombye n'abasekere n'abadamu bajombye umva reka mubwire basabire kuko ibyo bakoze ntabyo bazi
ndabibabaye
umuyobozi wo w'umurenge wayo yatuze Kigina no buriya yabaye shamana nyine ntago bari kuyifata ariko bari kuyifata baranga ko bashyira ku rubuga mana aho umbanga yihangana yari yatwanga se nyine ni igihamya kerekana ko umva iki ni igihamya kerekana ko atari inkingo ahubwo ari amarozi ari ubugome Imana izayibabaza byo rya kizagira nabo ibyo bakoze bigaruke kuko siko yankoni nta kindi
shayihangane
waba nyine bakwicaye ho bantu ushombye utabishaka ariko ihangane nese wakora iki ihangane ihangane ba usenge imana ikwakire nta n'ikintu wabaye nta n'ikintu wagutse nibwo byiza rero izaguhorege nikigera barabikora ikabishyira ku muntu ukurikira ngiye nikigera izaguhorera barumiwe nako se nica gukomerekeje ugishinge
nago ndizi ibintu byangisa nama buya nibiki ne nuze nama wani patatengu ya
abantu barindwe bakakwicira bakakugarika hasi umuntu w'umugore wabazwe
icyo mubwiye ngo mama narabaye kugeza kuri rwego rw'ubutegetsi abana gakira umuntu w'umubyeyi abana bashungereye ndetse yirukanaga bakanga bakagaruka
yo reka nkubwire ibyo uwo muri mani zaguhorera sibyo uwo muri mani zaguhorera mu kibaya mu rwose ufashwe n'uwo mugabo muturanye wabakorera gusa Imana yonye niyo ikizabakorera wowe basengere none barakarire urukumva none barakarire kandi ayo marira yihangana ashire usenge jya ku mavu usenge witeka guhoza marira kandi undi tuzi kagara duhana bugiye nikigera sibyo
urakoze Chantal warekera aho ngaho bisa nkaho bihagije
yagufashe nanjye yabo yagufashe nubwo amarozi yabo yagufashe umva ubu ubereke ko nta nicyo bakoze ko ibyo bakoze ari fofo ngayihangane se byo yari kwazi ngiye koherereza umuntu ngayihangane se byo
telefone zacu zose bazijyanye gitifumure ngeno zitwaye ange ni papa Samantha
iya hari yawe ni ntoya ya papa Samantha ni nini nyine mwihoro bwo yanayishakaga ubwo ari nayifunga ubundi se wamuza no kuyitwara
natwe
ntabwo zifite ubugingo bwawe ihangane nabishaka zazigaba
nawe ndibabona zatunga ibyo ataguze nawe zazamuye azajya abona afite telefone ataguze noneho ngo ubugarisi
papa Samantha azajya kuzizana kandi natujya no kuzizana uri kumva
bazazizane niba baje kuzikura ahangaha ubusa papa Samantha kuba mukuye ku murongo babona ko akazi agakorera kuri telefone
ariko urasaba ko yikingije bamuhoye iki
ariko ni uko yaje mvuganira
apfa kuvugana asa ntabwo uriya amaraso ye ihangane nyine ubwo ntiwakunze ihangane nyine
urakoze Chantal kudushyiraho iyo audio ni audio ye ibaye ndende ariko mu byihanganire cyane ni ibintu bitagahinda ibyo ibi birabereka neza ko abavuga ko leta ya Kagame ikingira abantu ku gahato ntabwo babeshya ibi ni gihamye rwose ihagije ku bantu bose ariko ngiye kinabo nafashemo nuko ibi bintu gufata ku ngufu ntabwo gukingira n'ibyo byaye ni umuntu witwa ngo umuntu yafashwe ku ngufu ibi ni ugufata abantu ku ngufu kugira ngo umuntu avuga ati ngewe ntabwo nshaka kwikingiza kandi iteye kuri vuga ati umuntu akingirwa gukingirwa n'ubushake umuntu ati ngewe simbishaka agafatwa n'abantu umunani kugira ngo bamutere urushinge ku mugaragaro abantu bamushungereye ni umuntu abita ko gufata ku ngufu amfite nta kundi umuntu yabisobanura ni ugufata ku ngufu harimo abantu bakingirwa bafashwe ku ngufu urebye niko umuntu yabisobanura babanza kubafata ku ngufu n'ikibazo gikomeye cyane hari indi audio nayo ivuga ibya COVID-19 ukuntu abanyarwanda birukanwa ku kazi mbega bisa naho leta ya Kagame nayo yafashe izindi ngamba zikomeye zo kwirukana abantu ku kazi mu buryo wenda budasanzwe mu bihugu byo muri Afurika ibintu tutumva muri Afurika rero yonyine ibikora byo kwirukana abantu ku kazi ngo batikingije nayo niba bayifite bayidushyiraho namwe noneho tukaba iyo sujet tukaba
tubakiranye celle de l'obligation du vaccin pour les fonctionnaires ceux qui ne veulent pas se faire vacciner devront quitter leur emploi d'après le ministre de la gouvernance locale à Kigali Laure Broulard.
Pas de vaccin, pas d'emploi, c'est désormais la règle dans le service public selon les déclarations du ministre de la gouvernance locale. Jean-Marie Vianney Gattabazi a expliqué que les droits des personnes ont des limites et que les non-vaccinés ne devraient pas pouvoir contaminer ceux qui ont reçu leur dose. Dès novembre 2021, les autorités avaient donné un ultimatum de 10 jours aux fonctionnaires. Jordi Michel Moussoni est secrétaire général adjoint de la CESTRAR, une confédération de syndicats de travailleurs. Il prône le dialogue et la mise en place d'un cadre légal clair.
Si la raison pour laquelle un employé a été licencié est parce qu'il n'a pas adhéré aux mesures de vaccination, ça c'est pas légal. Ça ne constitue pas pour nous une obligation contractuelle. Il y a une différence entre les instructions et un texte légal.
Difficile d'estimer le nombre de personnes concernées, le syndicat n'a pour l'instant pas reçu de plainte. Mais depuis l'annonce du ministre, des lettres de licenciement ont été publiées sur les réseaux sociaux. Une source au ministère de la Santé assure en tout cas que plusieurs soignants ont déjà perdu leur emploi, sans plus de précision, et ajoute que ces mesures sont avant tout destinées à protéger toute la population, vaccinée ou pas. Laure Broulard, Kigali, RFI.
L'actualité au Soudan et les polémiques, celle de l'obligation du vaccin pour les fonctionnaires, ceux qui...
Urakoze Chantal, kuduhiraho iyo audio ya RFI ngire ngo birumvikana ko nanone ntabwo ari haragahato mu bintu byose mu Rwanda. Reka mu ijambo Jean-Pierre nawe akore reaction wenda ngufiya ku byo kuri iyi sujet iteye ubwoba. Ijambo ni ryawe Jean-Pierre.
Urakoze Edouard, uko numvise nyine warubivuze hariho kiriya kintu cya wakwita ko ari viole. Ikibabaje rero niyo bikorwa n'abantu nyine bo mu nzego za leta. Uriya mudamu yatatse avuga ko ari abantu nyine abadaso bari bo mu nzego z'ibanze ari abayobozi. Biriya bintu rero nubwo batabikurikirana, ariko mu by'ukuri iyo ubuyobozi ubwabwo abaturage babwiyamiza bati ntitubishaka bo bakabikora ku ngufu, ubona ko ari ubuyobozi mu by'ukuri butabereyeho abaturage ahubwo bubereyeho ku giti cyabo. Ibi bintu rero byo kwikingiza ku ngufu ntago twavuga ngo kutikingiza ni byiza, abantu bagomba kwikingiza, ni icyorezo kiri ku isi yose kandi gikeneye gukingirwa. Ariko igihe umuntu avuze ati ngese mbishaka, ukakubwira ati yenda niba ushaka ko niba utekereza ko nzanduza COVID nge ntaho nzajya, nzaguma mu rugo ntaho nzajya mu biterane ngo mbe nakwanduza kugeza igihe icyorezo kizarangirira agafata za mizire zisanzwe. Ubwo rero wowe ukavuga uti ngenda gukingira byanze bikunze, urumva ni ikibazo gikomeye nyine leta ubwayo ituma abaturage batayigirira icyizere. Ngira ngo wakumva uyu mudamu uburyo yahanganye n'aba bayobozi, iki urumva ko umuturage uwo ari we wese yahita acika intege akumva ko iyi leta itari leta y'abaturage, uretse ko yamye ibikora. Ariko ubwo urumva bigeze ku yindi ntera. Iyi video ya nyuma yo numvise bavuga ko birukana abantu nyine batemeye kwikingiza cyangwa se abandi bashobora kwamburwa akazi mbese mu buryo cyangwa umuntu, ariko nicyo kimwe ni ya leta y'igitugu tumenyereye. Ariko ngira ngo ibikwiye no kwifata nko mu gihe haje icyorezo nk'iki ngiki kugira ngo abaturage bagire icyizere, n'ibidashobora kwifata mu gihe abaturage bababaye, urumva ni leta ubwayo yamaze kwitandukanya n'abaturage igakomeza igahatiriza ngo bayikunde. Gusa ikindi kirimo ni uko ibi bintu babikora kugira ngo bereke amahanga, imiryango mpuzamahanga, numva bavuga yuko ngo bari gukingira neza, nyamara abaturage bafatwa ku ngufu babakorera viole. Ibi rero baba bishyira mu binyamakuru bakandika yuko abaturage bose ngo bikingiza ku bushake ivi urumva umuntu wese yabitera ishoti akavuga yuko ari ukubeshya ariko ni leta muri kuri iki nyoma ntekereza ko no kwitekereza ikintu cyiza nyine biba bitoroshye Edouard ndumva twagikomeza njye nibyo ntekerejeho mu magambo make murakoze
murakoze cyane iyi nkuru ndizera ko irasigara mu mitwe ya benshi umugore umubyeyi wirukankanywe na za daso na gisirikare n'igipolisi bakajya kumufatira mu murima w'ibigori bakamufata abantu umunani bakamwicaraho bakamutsikamira kugira ngo bamutere urushinge yanze kwikingiza kubera imyemerere ye y'idini kandi bavuga ko batubeshya ko ngo kwikingiza ari ubushake babanje nyuma nababanje riri kira kintu cyo kuvuga ngo kwikingiza n'ubushake babanze kugisiba bakakivanamo bakavuga bati kwikingiza ni agahato cyangwa se ni itegeko noneho ibyo bakabikora ariko bizwi neza ko ari itegeko ariko igihe icyo kintu cyanditse kikiriho kivuga ko kwikingiza ari ubushake nibareke ibyanditse binakurikizwe aho kugira ngo bavuge ngo kwikingiza n'ubushake ariko bagende batera abantu mu ngo n'igisirikare n'igipolisi kujya gufata abantu ku ngufu babatera inshinge ku gahato kandi handitse ngo kwikingiza n'ubushake ibyo bintu ntago ari byo rwose ntago ari byo nikwerekana ko leta ntayo nabwo ari ntibasha gukurikiza amategeko gukurikiza amategeko n'amabwiriza yishyiriyeho ubwayo nayo ntibasha kuyakurikiza bo reka tugire ikiye ku nyungu yacu ya kabiri hari Jean Pierre ngira ngo hari inkuru waba wabonye ivuga ngo FBI ya ngo ni kontra babita kontra espionage cyangwa se counter intelligence niko nabibonye hari ngo FBI ngo yashyize hanze urutonde rw'ibihugu byagize uruhare mu gukoresha ihohotera yambukiranya imipaka maze bigahohotera abantu batuye byemewe muri leta ya Amerika ngo US based victims donc abantu babaye victime ariko bafite uburenganzira bwo kuba muri Amerika cyangwa se babarizwa muri Amerika batuye muri Amerika ibyo bihugu byo hanze bikaba byarabahohoteye mu buryo bwo ihohotera ngo ryambukiranya imipaka mbononeho rero muri ibyo bihugu bashyiramo Ubushinwa, Irani, Arabia Saudite n'u Rwanda ku Rwanda ku kibazo cy'u Rwanda FBI ivuga ko Rusesa Bagina yashimutswe mu kwezi kwa munani muri 2020 yagezwe mu Rwanda akaregwa iterabwoba agakatirwa FBI inavuga ko abanyarwanda batuye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko harimo n'abafite uburenganzira ubwenegihugu bw'u Rwanda n'ubwa Amerika ariko abo banyarwanda nyine bakaba ari barangwa nuko batavuga rumwe na leta y'u Rwanda batavuga rumwe na leta y'u Rwanda ari aba opoze cyangwa se muri opposition FBI ivuga ko abantu batotezwa abo banyarwanda batotezwa nubwo baba muri Amerika ari abanyamerika batuye muri Amerika ngo baratotezwa na leta y'u Rwanda ngo telefoni zabo ngo zinjirirwa n'utumacu dukoze mu ikoranabuhanga ngo rikomeye telefone z'abo banyarwanda ba muri Amerika batavuga rumwe na leta y'u Rwanda ngo baratotezwa ngo ni FBI bivuga ngo ibi ngibi rero umuntu abisesenguye wabona ko bisobanuye ko afite Rusesa Bagina afatwa nkaho ari otaje cyangwa se imbohe ikomoka muri Amerika ifungiye mu Rwanda ikindi nuko ibyakorewe Rusesa Bagina bifatwa nkaho ari agression yakorewe Amerika donc u Rwanda rwakoreye Amerika ukurikije uko bisobanuye ahangaha ko uravuga ati ni ibihugu bikoresha ihohotera ryambukiranya imipaka ryaje guhohotera abaturage bacu urumva ko igiye guhohotera umuturage wa Amerika na Amerika afite uhohoteye ndumva ni inkuru mbona ko wenda na mbona ari ngombwa kugira ngo mumenye uko ibintu bimeze ukuntu wenda kiriya kibazo cya Rusesa Bagina bagifata ntabwo ari ikibazo cyoroshye abantu bagombye kumva ko leta y'u Rwanda ibintu yakoze ni ibintu bidakorwa ni ibintu bisa nkaho byagerishije ikindi gihugu kandi yagiye kwagerisha umuntu utuye mu kindi gihugu ufite uburenganzira bwo kubayo ubarizwayo kandi na leta y'icyo gihugu ikaba ariko ibifata ivuga ko ari umuntu wayo ahangaha rero mumenye ko ari ikibazo gikomeye ejo bundi batubwira ko ngo leta ya Amerika ngo imaze guha u Rwanda miliyoni eshatu ngo doze miliyoni eshatu za zikira zo gukingira COVID-19 miliyoni eshatu kandi murabona leta y'u Rwanda ibyo yakoreye Amerika murabona rero Kagame niki ni wa muntu nyine wawe niwe witwa indashima indashima kugira ngo umuntu aguhe doze miliyoni 3 inkingo miliyoni 3 zo gukingira abaturage bawe ariko umufungiye umuntu waramushimutiye umuntu na ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye ngo reka ndekira aho ngaho wenda sinzi niba hari aka agakomatora ufite kuri kuri iyi nkuru Jean Pierre
ndwari nibyo ndabyumvise ariko ahuvuze ngo ngo nyine US iha inkingo kugira ngo ikingire abantu be abari abantu ntabwo ari abakagame n'abanyarwanda muri rusange mu byukuri twakwiye kwishimira ko bakingirwa naho yenda numvaga kubera ko iriya US government bira guverinoma y'abanyamerika bo rwose baravuga yuko ari ama leta abikora ku mugaragaro kandi agakora nyine ihohotera mpuzamahanga ku banyamerika ku bantu b'abanyamerika ubwo urumva Amerika nubwo ishobora kugira ikiha abaturage b'u Rwanda mu by'ukuri kugira ngo babeho uziko na n'ubu ntekereza ko n'imiti bashakira uburyo bakwegereza ubuvuzi bw'ibanze nubwo iriya leta ya FT ikoreshereza ayo mafaranga ariko iriya government ya Amerika yo itekereza ko abanyarwanda bakwiye guhabwa ubushobozi bw'ibanze yenda n'ibihugu bifite ingufu bikabigira muhari ariko tugarutse kwa aka gasuzuguro nge uko ndi gutekereza buriya hagomba kuzavamo abantu bo muri ya leta ya FPL bazafatirwa ibihano byanze bikunze kubera ikira kintu cya Rusesabagina urabona ko Rusesabagina noneho ngo n'ubushinjacyaha buri kumusabira ko ngo yakatwa imyaka mike 25 ngo ni mike ku muntu ugeze mu kira kigero ngo buri kumusabira gufungwa burundu ibi bintu rero nge mbona ari nka agression igihugu nk'u Rwanda kiri gukorera Amerika ariko ntabwo abantu bacika intege ngo bareke gukomeza gutakamba Amerika urazi ni igihugu cy'igihangange kimwe n'ibihugu byose byateye imbere biritonda ariko bigatanga mu by'ukuri igihano cyangwa se bigakora igikwiye igihe ari ngombwa icyagakwiye kurwanya iriya FPL bakari uburyo ya yacisha make ariko nzi ko abantu bafite uruhare mwa iriya kesi ya Rusesabagina bose byanze bikunze bazafatirwa ibihano kuko ntako Amerika itakoze kugira ngo yinginge uretse na Amerika n'ibindi bihugu byinginga biti ni mureke uyu muntu n'ubundi tuzi ibikorwa bye byiza yakoze ariko bagakomeza bagashakisha ibintu byose byo kubeshya byo kugira ngo bamuheze muri gereza cyane cyane banga yuko aba umuntu uzwi umuntu nyine wagaragaye nk'umuntu hero mbese umuntu ufite agaciro mu banyarwanda ibyo rero u Rwanda ntabwo rubishaka FPL ntabwo ibishaka ariko mu by'ukuri ingaruka zo zirahari ahandi Amerika igishobora gukoresha ingufu nko muri za Irani mu bihugu nyine by'ibihangange bikomeye ariko hari igihe bavuga bati aba ni banya kwigendera kandi ikintu cyose bakora nko mu Rwanda urabona ingaruka zigaruka ku baturage n'ubundi ariko ubwo abanyamerika bashobora kuvuga ati twemere dukore uko dushoboye kuri umwe tumuvugire ariko haraho bizagera bakabereka yuko nyine bari gukina n'intare atari gukina n'umuntu usanzwe n'igihugu gisanzwe ndumva kugira ngo binasohoke gutya uriya nitangazo bya FBI ntacyo rihisha kandi abantu bose barisomye barishyize ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose ntabwo rero ntekereza ko iriya leta ya Kagame izashobora guhisha byose hari byinshi bamaze kumenya ariko gusa natwe yaba abanyamerika yaba natwe twese kitubabaje ni abaturage b'abanyarwanda ku bwacu turavuga duti niba bari bakingiwe niba bari babayeho neza bakabona iyo miti n'iki byose ariko iriya leta iriya leta FPL iracyari mbese iracyakomeza kubanyunyuza uko bishoboka kose ntabwo rero twakwirengagiza ko abanyarwanda ari benshi batemwa kiriya gihugu bemera bakababara bakemera bakanayivuga uko itari bakemera bagapfukama bakagira bate kugira ngo babeho ubwo rero amaherezo y'ibi byo ni uko tuzabona mu minsi izaza batangiye kujya babazwa ibyo bakora gusa nk'abanyarwanda dukomeza gusabira Rusesabagina no kwifatanya n'umuryango we n'abandi banyarwanda bose bababaye nyine kugira ngo turebe ko umuntu bwacya ibyo iriya leta ikorayo kugira ngo tuzabone ikiza cyayo ndumva bitari yafanga ndumva ndi warabukunda bivuga urakoze
urakoze icyo nashaka kuvuga hariya urabona hari ibyo bita muri politique bita politique ya karoti na politique y'inkoni iyo umuntu akugire nabi muri politique abanza gukoresha uburyo bworoshye bwo kumwumvisha ibyo bita politique ya karoti ukabanza ukamufata neza kugira ngo abe yakwisubiraho kubera ko wenda umukoreye neza ariko yakwanga kwisubiraho noneho ugafata inkoni nibyo bashaka gusobanura ahangaha nanjye navugaga ko sinavugaga ko ndwanya ko Amerika yaha inkingo zo yaha u Rwanda inkingo zo gukingira abaturage ahubwo nuko inkingo baha bari abaturage Kagame murabona muri propaganda ye avuga ko ngo leta yakingiye abaturage benshi cyane ngo atingiye abaturage benshi mu gihe gitoya kandi yabakingije izo nkingo yahawe na Amerika urumva ko abishyira izo nkingo iyo abishyira kuri konte ye yuko ariwe wabikoze kandi izo nkingo ntazo yaguza mfite ni kado bahaye abanyarwanda urumva ko ambetse Amerika iri kumugira neza kubera ko izo nkingo azazikoresha mu kwiyamamaza kwerekana ko ari umuperezida w'utabandi ukingira abandi kusha vuba vuba urumva ko n'uburyo kumutera inkunga muri politike ya mfite niko mbibona nawe rero yagombye kumva ko niba abantu bakugire neza gutyo nawe wagombye kugira icyo ukora geste iyo ni geste bakoze iri geste positifu bakoze geste nawe ugomba gukora indi ikindi baramutse batazibahaye zira nkingo leta yagombye gufata amafaranga mu isanduku yayo ikagura inkingo zo gukingira abaturage ariko niba baraziboneye ubuntu ubu nuvuga ko hari amafaranga basevinze amafaranga babashije ku kweparinya kuko yagomba gusohoka kugura izo nkingo urumva ko leta wenda yayafata igakoresha ikindi kintu gifite akamaro urumva rero ko kandi washimutse rusizabagina nayo ni leta urumva urumva leta rero niba bayihaye kado ikabasha gusevinga amafaranga yagomba kuzashyira mu nkingo nayo yagombye kugira ikikora kugira ngo ishimire abo bantu bayihaye inkingo miliyoni eshatu zigatuma nayo isevinga amafaranga menshi inkingo zirahenda urumva aho ngaho nicyo nashaka kuvuga mbo reka tujye ku nyungu ya gatatu inyungu ya gatatu turareba ikibazo cy'ubwishingizi bw'indwara ubwishingizi bwo kwivuza muzi neza ko iyo tugiye mu mibare tubona ko abantu hafi mirongo cyenda na batandatu abantu umwe ku ijana urebye nibo bafite mu Rwanda umwe ku ijana nibo bivuza bakoresheje assurance ubwishingizi buri privé abenshi burya bivuza ni muri mituweli myanya 96% ku ijana na za rama nka batanu cyangwa batatu urumva afite 99% rama na mituweli ubashyize hamwe bagira kuri 96% ku ijana washyiramo ubwishingizi bw'abasirikare nabwo ufite nk'umuntu umwe ku ijana bikagira muri za 99% ku ijana urebye umuntu rero umwe ku ijana niwe urebye we ufite ubwishingizi buri privé donc budafite butari ubw'abasirikare butari ubw'abakozi ba leta butari n'ubwa mituweli noneho abangaba rero umwe ku ijana bivuriza kuri buriya bwishingizi privé ngo bafashe mu bigo ngo bafite ibibazo bikomeye kubera ko ngo iyo bagiye kwivuza mu mavuriro privé ngo ibigo byabishingiye ntabwo byishyura vuba vuba baravuga ngo ibigo bimwe na bimwe babuzemo bitatu hano ngo bimaze amezi atanu bitishyurira abantu babyo baje kwivuza abantu babifashemo ubwishingizi bakajya kwivuza mu mavuriro privé ibyo bigo bimaze amezi atanu bitishyura anarenga bikabishyurira noneho rero ibyo bigo ni ibihe ibyo bigo ni ngo ni kitwa Radiant kitwa Sanlam ni kitwa Britam nibyo bimaze amezi atanu bitishyura abantu babyo babifashemo ubwishingizi bwo kwivuza bajya kwivuza mu mavuriro privé nyine bikaba bimaze amezi atanu bitabishyurira ibigo rero ibi rero bisobanura ko aya mavuriro ngo yafashe icyemezo cyo guhagarika gukorana n'ibi bigo ko ari bitatu cyo kitwa Radiant kitwa Sanlam kitwa Britam kubera ko nyine atinda kwishyurira abantu babyo abarwayi babifashemo ubwishingizi iyo baje kwivuza muri aya mavuriro yigenga ngo bitinda kwishyura none ibi bigo byo bisobanura ko bisobanura ko ngo aya mavuriro privé ngo nayo yohereza fagitire ziri zitarizo z'umurengera infacture zidahuye nibyo baba bakoreye bari abantu umba ni sur facturation bakora donc niba umuntu bamuvuye wenda bakamutangaho bamuhaye service zihwanye n'ibihumbi 90 n'urugero bashobora kwenda kweza facture y'ibihumbi 600 urumba kuko ngo ibigo muri iyo nkuru bavuga ko hari naho bagiye ibyo bigo byubivura byagiye byoreza facture ngo assurance zibyishyure izo assurance 3 noneho ngo umuntu bavuga ko bavuye ugomba kwishyurirwa iza assurance za mu telefone ibigo byamwishingiye bya mu telefone bigasanga tarigeze ajya no kwa muganga ahangaha urumva ko naho harimo uburiganya ariko ibi byose muri ibi byose ntimugire ngo hari igihe kirimo nta gihe kirimo kubera ko twabonye hari inkuru nyinshi twagiye tubona buriya ariya mavuriro yitwa poste de sante yo yegereye abaturage nayo yanga kuvura abantu bivuza kuri mitiwere kuko impamvu batanga baravuga ngo iyo babavuye RCS bikare RCS bidiya leta murabyumva ifata mitiwere nayo ni nka leta nayo ni ikigo cya leta ngo RCS be nayo itinda kwishyurira abantu bayo murumva ko ntagari gishya ibyo barega ziriya kompanyi eshatu zigenga na RCS be nayo irabirigwa ibyo birumvikana muzi neza ko niba umuntu yivuza kuri mitiwere babagomba no kumugura imiti iyo ni ibintu ni inkuru izwi na bose yuko abantu bivuza kuri mitiwere bagenda bakabima imiti kandi bagomba kwibaho ubundi bakabwira ngo bajye kwigurira kandi ubundi bagomba kumaha imiti muri rusange hari na serivisi ngo babima donc amavuriro abima muri rusange rero nta kintu gishyashya kirimo biriya ari ziriya assurance privé zakoze na RCSB irabikora gusa ntabwo RCSB umuntu yabona ko uko ayirevurutaho ni imwe ikora akazi isa nkaho ari imwe yonyine wayirevurutaho ukajya hehe bari abandi urabona abantu bagiye babima serivisi bakabima imiti bakivuza nkuko nabi babwiye RCSB bikanga kwishyura mwagiye mubona kenshi mubyibuke neza mwagiye mubona ibitaro hirya no hino mu Rwanda bifite amadeni menshi cyane amamiliyoni bikageraho ibitaro bibura amafaranga yo kugura amazi n'amashanyarazi bakagomba kubyariza abagore ku gatadowa bacanye itoroshi kubera ko barananiwe kwishyura fagitire y'amashanyarazi babuze amazi kandi kubera iki kubera ko abantu bavura benshi n'abivuriza kuri mitiwere noneho leta nako iyo RCSB igatinda kohereza cyangwa se leta yenda ni leta icyo gihe yafataga mitiwere ibyo byose batindaga nabo kubishyura bigatuma bajyamo amadeni muribuka ko hari igihe u Rwanda rwigeze kugeramo rwari rufite imyenda ya miliyari cumi n'eshatu n'igice bagomba kwishyura ibigo by'ubuvuzi nizo za hopito ibitaro na za centre de sante barabahezemo leta ibarimo miliyari cumi n'eshatu n'igice yaranze kubishyura wumva ko baba baravuye abantu ariko leta ntibishyure kandi amafaranga abantu baba baratanze ngo ni leta iba yarafashe urumva ko rero ikibazo ntabwo ari gishyashya nuko gusa wenda kibaye mu bantu privé kandi muri privé nyine haba demokarasi urumva baravuga bati ntituzongera gukorana nabo n'iki byose bamwe bazava aho bajya ahandi ariko uwivuza muri mituweli yajya hehe uramutse umumaritirise nkukanga kumwishyurira ukagira ngo tukamuha imiti yatuka RCSB akayicika akajya hehe ntabwo yabona aho ajya urabona bariya baravuga bati muri iyi nkuru baravuga ngo bariya abantu bivuza bafite ubwishingizi bwa biriya bigo bitatu byigenga ngo ntabwo nibagaruka kwivuza bazajya bishyurira 100% kubera ko ntabwo ariya amavuriro azongera gukorana na buriya bwishingizi biriya bigo by'ubwishingizi uko ari bitatu ariko se umuntu wo muri mitiwere w'umukene nyakujya waza kumubwira niba RCSB yanze kumwishyurira wamubwira ngo se ngo yishyurira 100% yayavana hese anga ni ikibazo donko ni wenda nuko bariya abantu n'abantu kategori y'abantu bifashije bashobora kubabwira ati mwishyurira 100% cyangwa se banazi gukurikirana inyungu zabo bashobora kurakara bagakubita ibitabo hasi bakarekarama n'iki byose ni muri sekitire prive ntabwo ari muri leta bo birashoboka ariko muri ibyo muri leta hariya kwa muri RCSB nawe hari ibibazo byinshi cyane nababwiye amavuriro avura kenshi bariya abantu bivuriza kuri mitiwere wakwirivuruta kuri RCSB ukajya hehe abo bavura nabo ngabo gusa nta bandi ni ukwihangana bakakwambura ugategereza ukabura amafaranga yo kwishyura fagitire y'umuriro ukananirwa kwishyura amashanyarazi ukananirwa guhemba abashoferi esansi ikagushiriraho ibyo bitaroni na nibyo bigo by'inderabuzima ibigo nderabuzima bigategereza ko bazabyishyura bagaheba ariko ntaho babona ntibakwirivuruta ntibabona aho bajya urumva naho ngaha ni ikibazo kiri ntabwo rero ngenda bifashe nk'aho ari ikintu gishyashya kubera ko biriya bintu na suri fagitirasiyo ibaho dabolo kubera ko na biriya bigo byigenga bivuga ngo amavuriro atanga fagitire zitari zo z'umurengera na RCSB barayiba cyane amavuriro arayiba ibigo nderabuzima birayiba nayo birayiba bikora fagitire zitabaho biriya byose ni ibintu biriho nta kintu gishyashya kirimo gusa icyo umuntu yavanaho ni uko abantu umuturage usanzwe wafashe ubwishingizi akenshi agira ibibazo urabona ko muri RCSB barabivuze kuri mituweli bagira ibibazo byinshi bakava imiti bagatinda kubishyurira ugasanga bagiye wenda muri amavuriro asanzwe y'abaturage babafashe nabi ntibabitayeho kubera ko RCSB bishyurira nayo itinda kwishyura urabona n'abariya bitwa ko bifashije bajya mu gufata assurance prive nabo niko bigenze ni ikibazo gitoroshye umva ko serivisi mu buvuzi ntabwo imeze neza muri rusange haba muri prive haba muri leta ntabwo serivisi y'ubwishingizi bw'indwara ntabwo imeze neza ariko umuntu yabivuga reka ndekera aho ngaho ijambo ni ryawe Jean Pierre
urakoze cyane ntabwo ndivugaho byinshi kubera ko urumva ni ubujura gusa burangwa hariya kandi mu byo twanavugaga ibintu by'ubuvuzi buriya ibihugu bikomeye nka Amerika biba bifite uruhare kugira ngo bivure bitange imfashanyo cyane cyane ku miti na serivisi ziboneka kwa muganga ariko urumva nyine nkurikije icyo ingingo twavuyeho yo guhohotera abantu nka Rusesabagina Amerika irekarama nk'umuntu wabo kandi ejo bazajya kubabaza amafaranga nubwo bayiba yose hariya urabona buriya bujura hariya nsomye hari amsomye bavuga yuko ngo amavuriro yohererezwa nk'umuntu fagitire ngo uwo muntu yajya kureba yajya kubasubiza akababwira ko atigeze ajya kwa muganga kandi bamwohereje fagitire yuko ngo yivuje n'ibyo bigo byagombye kumwishyura urumva nk'ubwo ni ubujura bukabije kandi nyine bagashyiraho no kubeshyera abantu urumva ni leta y'abajura ariko uretse n'ibyo Edouard twigeze kubivuga ku ntuza ku byerekeranye n'inguzanyo amafaranga atunga ya leta muri GDP yayo haramerutse gusoma nsanga mu mwaka w'2019 iriya leta ya muri GDP yayo yari urebye nka 50% n'ibindi birenga ku ijana muri GDP y'igihugu mu 2019 mu 2020 yageze muri 60% n'ibindi ku ijana muri 21 niho twabaraga GDP amafaranga y'inguzanyo twabaraga mu minsi ishize 75% ku ijana atunga iriya leta ubwo ni ukuvuga ngo mu 2022 bizagera hejuru ya 80% ku mafaranga y'inguzanyo igihugu gikoresha avuye hanze mu nguzanyo ayo ni amafaranga akeneye azishyurwa abaturage urubyiruko cyane cyane abantu bakiri batoya bazishyura kubera ko bayabahari inguzanyo kandi uko urumva ko buri mwaka kuva mu 2019 kugera uyu mwaka hagenda hiyongeraho hejuru y'10% mu mafaranga abatunze igihugu noneho ukongeraho ubu bujura rero aba baturage bakorerwa kandi nanone harimo leta izi serivisi zose ni iza leta ntabwo ari serivisi z'abaturage ku giti cyabo kandi n'aba baturage niyo baba ari abaturage ni abaturage leta iba yashyisemo ni abantu bo mu gatsiko ibi byose ugasanga igihugu mu by'ukuri ugihaye Kagame na FPR ngo bakomeze bakiyobore biragoye cyane kugira ngo abanyarwanda mu myaka 10-15 bazabe bafite intuza bazabe bishoboye ibintu bibera mu kiriya gihugu ni ibintu by'ubujura gusa ariko kandi niba banabikoraga bakamenya yuko nk'ubwo bagaha agaciro nk'abanyamerika cyane cyane cyangwa ibindi bihugu nk'ubwongereza ubudage ibihugu byose bigenda baha amafaranga ubuhorande bakabubaha cyane cyane ku bintu bijyanye na droit de l'homme ibintu byo kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu nk'uko nabo mu bihugu byabo babikora kuko nawe umuntu aguhaye amafaranga akubwira ati nkorere iki ngiki noneho ugakora ibinyuranyije n'ibyo we ashaka n'ibyo yifuza mu by'ukuri urumva ko nabwo ni ubujura ni ukuvuga bwa bujura tuvuga rero buri mu mwaya makampani no muri leta burahari ndoko n'abantu batunzwe no kwiba batunzwe no cyane cyane kuryamira abaturage kandi mu byukuri batubahiriza n'uburenganzira bwabo nk'ibi bintu byo kwivuza nka kuriya mituweli tuyizi mituweli ni uburenganzira bwo kugira ngo umuntu wari wese ashobore kugera kwa muganga yivuze igihe yarwaye ariko ubwo urumva amanyanga arimo kandi ntago ari umuntu usanzwe ubikora ni abantu bo muri leta ni abantu bo mu gatsiko ibyo rero abanyarwanda ngira ngo benshi bamaze kubibona ko ubuzira buhari ariko kubyikuramo nyine ntago bizoroha igihe akare gatsuka kiyobowe mwa buriya buryo numva yenda ari urugamba dukomeza kurwana kugira ngo abanyarwanda babohoke hari igihe tuvuga ngo bazibohora ariko uruhare rwacu ni ngombwa kugira ngo rukomeze rugaragare muri ibi byose nta kintu cyoroshye kirimo ariko tugomba gukomeza guhatiriza numva ari icyo navuga kuri ubujura Edouard Irakoze
urakoze reka tujye ku nyungu yacu ya nyuma hari n'inkuru ya ikibazo cy'abana bata ishuri bavuga ukubiri hari ibinyamakuru bibiri byayanditse iyo ugereranyije ibyo banditse ubona ko harimo kuvuguruzanya kubera ko nk'iyi nkuru hari inkuru yanditswe na reka nzi gishake inkuru yanditswe n'igihe ko mu ku itariki ya 22 z'ukwa mbere 2022 samuye n'iminota ineza nimugoroba inkuru ivuga ngo huye abana basaga 8,000 bataye ishuri mu bihembwe bibiri by'uyu mwaka muri inkuru rero muri rusange ubona ko bavuga ko guta ishuri umuntu arizimye ari nk'uburangare bw'ababyeyi ngo usanga batita ku bana babo usanga abana bibereye mu isoko barimo gucuruza barimo kwizerera mu isoko ukabona ko ari uburangare bw'ababyeyi ndetse bakavuga bati ni ugushaka abantu bakuru ubukangurambaga bakagenda bagashaka abo bana bataye ishuri bari bakabahwitura bakaganiriza ababyeyi noneho bakaba basubizayo bakabwira n'abandi bana ngo bajye bavuga abaje ku ishuri bavuga abana baturanye nabo batakiza kwigara noho bajye kubashaka n'iki byose ukumva ko ari ikibazo usa nk'aho cyoroshye kijyanye n'uburangare bw'ababyeyi abana bafata gusa ukabasubiza mu ishuri inkuru yo muri Kigali Today yo ntabwo ari ukubivuga iratwereka ko reka nze nyishake iyo nkuru bo iyo nkuru iravuga ko abana bajya bata ishuri biterwa n'ikibazo cy'amafaranga ababyeyi bakwa amafaranga y'ishuri amafaranga yo kugaburira abana cyane ababyeyi bakwa noneho byabananira bananirwa kuyabona noneho ntagara y'ishuri gusa ntagara yo kurya gusa n'ayo ibikoresho noneho amafaranga bayabura abana babo bakirukanwa birumvikana ahangaha rero ni ikibazo kigomba ko ni inkuru ebyiri zisa nk'aho zivuguruzanya iyo nkuru yo muri Kigali Today numva ari uyu munsi yasohotse kandi nyishake iyo nkuru niko ivuga iyo nkuru muri Kigali Today ivuga ko yasohotse uyu munsi tariki 24 z'ukwa mbere 2022 ivuga nyine ko hari ababyeyi binubira cyane ko abana babo birukanwa bazize kubura amafaranga yo kuriha ifunguro ryo ku ishuri noneho ikinyuranyo mwakibonye donc itandukanyirizo bamwe baratubwira ko ari uburangare bw'ababyeyi ko gusubiza abo bana ku ishuri ari gusubiza abana mu ishuri ari kugenda gusukaganiriza ababyeyi ukabashaka ari ukabasoma mu ishuri ariko ahangaha hajemo ikibazo cy'amafaranga muri iyo nkuru yo muri Kigali Today yo baranavuga ngo ndavuga ibyanditse muri iyi nkuru baravuga ko ngo kwishyura ngo kwishyura mu ishuri primaire ngo bishyura ngo hagati amafaranga yo kurya ngire ngo hagati ibihumbi 12 na 15 ngo muri secondaire muri amashuri yitwa 9 bakishyura ibihumbi 25 ku gihembwe ubwo Minedike yo yavuze ko ngo batagombye kwirukana umwana kubera ko yabuze amafaranga yo kugura ifunguro ryo ku ishuri ariko bakayibwira bati nubwo Minedike bivuga gutyo ntacyo yakoze nyine kugira ngo abo bana babuze amafaranga babashe kuguma mu ishuri donc babashe kubona ikibaryo kwera ko niba ari benshi batayazanye numba ko ishuri ntago zabona ukuri ligaburira abana none hangaha rero numba ko babazwa amafaranga wiga muri primaire ngo baramutangira hagati ya 2012 ni 2015 ndavugiyanitse mu nkuru muri Kigali Today wo muri secondaire mu mashuri ya 9 bakamutangira 2025 kugihembwe na amafaranga menshi cyane hari umubyeyi wavuze ko muri primaire afite amwana 4 atugomba gutanga 1050 kuri buri gihembwe amafaranga yo kurya birumvikana anga rero na amafaranga menshi cyane umva ko ibiragoye munara kibaza ati est-ce que l'état y'u Rwanda nta bushobozi ifite bwo kuba yakongera ari amafaranga 56% itanga kuri buri mwana amafaranga yo kurya nta kuntu yayongera kugira ngo aya ababyeyi batange agabanuke murumbona ko ubundi leta iravuga ngo itanga 156% umubyeyi agatanga 150 buri munsi umva ko umwana agaburwa amafaranga 200 leta yatanze 56% umubyeyi yatanze 156% noneho rero umuntu avuga ati siko leta izi neza ko muri bihe bya covid abaturage bakinye ntanubwo abaturage gusa abanyarwanda bose barakinye kubera covid-19 ndetse n'ubukene bwariyongereye irabizi neza impamvu nabizi nuko leta yongereye umubare w'abantu bagomba kurihirwa mitiweli abantu bari mu bukene bukabije niba kera yararihiraga abantu bari mu bukene bukabije miliyoni 1,500,000 ubu ngubu leta ikabisigaye irihira abantu miliyoni 2,500,000 ni gihamya yuko izi neza yuko ubukene bwiyongereye mu Rwanda kandi imibare barayibona Banki Mondiale yayibaha imibare barayizi iyo yaba ubukene butariyongereye ntabwo leta iba isigaye irihira abantu miliyoni irihira mitwira abantu miliyoni 2,500,000 kandi kera yararihiraga abantu miliyoni 1,500,000 umva ko hari miliyoni imwe yiyongereye kuri abo ngabo byerekana ko izi neza ko ubukene bwiyongereye niba rero yarafashe gahunda yo kuvuga iti reka abantu bari mu bukene bariyongereye akenshi bitewe na covid-19 yagombye ikintu yagombye gukora nukongera amafaranga itanga itangira bari abana aho kugira ngo umwana umwe imutangire amafaranga 56 ku munsi yo kurya ikayongereho ikagira 100 noneho ubwo itanze igize 100 umubyeyi asigara atanga 100 kandi iramutse itanze 100 buri amafaranga 56 nkuko bivuga mu mibare iyo leta umunyeshuri umwe ibutangiye amafaranga 56 ku munsi yo kurya na amafaranga atagize icyavuze ni make cyane nkuko nkunda kubabwira umuneke umwe ugura amafaranga 100 iyo leta igutangiye amafaranga 56 umwana ugikura bakamutangira amafaranga 56 ku munsi yo kurya umuneke umwe ugura amafaranga 100 urumva n'ubusa ariko leta ivuga ko ngo bitwara miliyari 27 z'amafaranga ku mwaka amafaranga y'u Rwanda ku mwaka mvu bisobanuye iki rero iramutse buri mwana iramutse idubuye ikamutangira 100 wenda na 12 ku mwaka ikayakuba kabiri ubwo leta yatanga miliyari 54 ku mwaka yayakuba gatatu wende leta ikamutangira amafaranga 150 wenda dizon cyangwa 68 leta byayifata miliyari 71 donc imutangiye 56 byayifata miliyari 54 yabatangira 118 na 168 mboreka bivuge neza iyo leta itangiye umwana amafaranga 56 ku munsi kuko abana ari miliyoni n'abana barenga miliyoni 3 ngo bitwara miliyari 27 iramutse yakubye kabiri ikamutangira amafaranga 112 byayitwara miliyari 54 yayakuba gatatu ikamutangira amafaranga 168 ku munsi byayitwara miliyari hafi 71 urumva none umva rero ko umuturage yasigara atanga makeya niba leta imutangiye amafaranga 100 urumva iyo imutangiye amafaranga 56 ku munsi umwana umubyeyi agomba gutanga 150 iramutse imutangiye 100 ku munsi umubyeyi yatanga 100 iramutse imutangiye 150 umuturage yasigara atanga 50 gusa ku munsi murumva rero ko hari marge hari ibintu leta ishobora gukora kiriya kibazo kikava kubera ko nkungu batubwiraga ko ngo muri inkuru ya muri Kigali Today yo mu gihe ko mu yavugaga ko ihuye ngo abana 8,200 bataye akazi nako bataye ishuri kubera bavuga ngo ni uburangare ariko amfete twajya mu zindi nkuru tukabona ko atari uburangare bw'ababyeyi n'iki byose no kutita ku bintu ahubwo ari ikibazo gituruka kuri aya mafaranga menshi basabwa yo kugura ifunguro gufunguro ku ishuri ifunguro ryo ku ishuri bakayabura no bakirukanwa ariko ngo ari n'andi mafaranga basaba yo kugura imyenda kugura imipira kugura amakaravati kugura ibiki ntazi ibikoresho kwa bikoresho by'ishuri nabwo iyo babuze nabo barabirukana ariko cyane cyane yo batindaho naya ngaya ya yo kugura ifunguro rya saa sita ku munsi kubera ko ngo rirabahenda cyane ahangaha rero tugiye ku kibazo cy'ifunguro rya saa sita niho nababwiraga ni leta ifite marije ifite ahantu henshi ipfusha amafaranga ubusa mwabonye leta yubaka ikibuga cya golf cya miliyari 34 ikajyana amafaranga mu myaka itatu ngire ngo bakajya guha Arsenal amafaranga amamiliyari agera kuri 60 y'amafaranga y'u Rwanda amafaranga ishyano ryose nabo bajya muri za Paris Saint-Germain amafaranga ashobora kugaruka agakemura ibibazo nk'ibi ngibi hari indi mishinga bajya batwereka y'ibitangaza itwara amafaranga menshi no muri za lobbying kujya guharuswa abantu bavugana mu Rwanda ibiki byose ni ibintu birebire cyane hari n'ingendo za Kagame nyinshi cyane hari ahantu leta itanga amafaranga menshi ku buryo iramutse yagaruye ikayajyana gukemura iki kibazo cyakoroha kubera ko niba Kagame ni urugero muri 2018 yaragendeye ingendo ze 52 ngire ngo cyangwa 50 sinibuka neza zaratwaye bakarikiriye neza barasanze zaratwaye miliyoni 17 z'amadolari cyangwa se hafi miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda ayo miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda yagiye ku ngendo za Kagame mu mwaka wose wa 2018 bashobora kuyashyira muri iki kibazo cyo kugaburira abana ku ishuri ukabona aho kugira ngo leta itanga amafaranga 56 ku mwana wenda yamutangira amafaranga 90 cyangwa amafaranga 100 murabona ko hari byinshi bishobora gukemuka yaba ya leta yari sosiyali ya leta yacu ntago ari sosiyali ntago yita ku bibazo nk'ibi ngibi ariko ni ibibazo nabyo bigira ingaruka ku ireme ry'uburezi murabona ko iyo abana babuze amafaranga yo kugura ibyo kurya ku ishuri barirukanwa icyo gihe baba bataye ubumenyi basubira inyuma abandi bakiga abandi badahari ubona ko nibigira ingaruka kuri generation nyinshi cyane ku bumenyi bw'abana ugasanga igihugu kirasubira inyuma ntabwo ari byiza rero ikindi nta nubwo bihesheje ishema hari umuntu babajije bati ndumva reka bisubiremo gatoya umuntu wo mu bihugu by'abarabu ngo ufinansa muzi ko ibihugu by'abarabu akenshi aribyo bifata byaguze ariya makipe ya bifinansa ariya makipe ya za Paris Saint-Germain izo za Arsenal na hose babaje umunyamakuru ati ariko ni kubera iki inyungu irimo nihihe yo kugira ngo igihugu kize gifashe gitanga amamiliyari yo kugura ikipe no kuyifinansa no kugira gute umuntu arabwira ati ni ukugira ngo bamenyekane gusa kugira ngo bamenyekane ku ruhando mpuzamahanga n'u Rwanda ari kugira ngo rumenyekane urumva ko kubona igihugu ivuga ngo visit Rwanda igihugu kifinansa gifinansa Arsenal kitwa ngo gihamagara abakerarugendo kuzaza mu Rwanda igihugu kishaka kumenyekana ngo bavuga ngo ni igihugu kiri propre kinakomeye cyateye imbere ku buryo kinafinansa Paris Saint-Germain kigafinansa na Arsenal kuko ivuga byabara bibikora umva ko ni igihugu kiba kigitangaza ariko iyo wumvise ko icyo gihugu abana amafaranga akora ibyo bintu kugira ngo biyerekane ko ari igihugu kigitangaza cyateye imbere kiri mu rwego rw'ibihugu by'abara bifinansa amakipe y'i Burayi ariko muri icyo gihugu abana bakaba bati ishuri kubera ko batakibasha kurya abana bakaba basangira igitabo kimwe ari abana batanu basangira igitabo kimwe urumva ko iyo babivuze gutyo u Rwanda bakarwerekana gutyo barwerekana igihugu gifite abana barwaye bwaki abana bagwingiye abana bafite imirire mibi barwerekana mu mutuku ariko icyo gihugu gifite inzara ikabije mu bana batoya kandi icyo gihugu gishaka kuvugwa neza gifinansa ibihugu gifinansa amakipe yo mu bihugu bikomeye byateye imbere by'i Burayi nk'uko ibihugu by'abarabu byakize bifite peteroli bikora ariko bakerekana none icyo kibazo kiri mu gihugu imbere ubona ko ntabwo ari ibintu bihesheje bihita bigaragaza neza yuko ari pibirite iyo pibirite baba bari gukora kugira ngo bamenyekane neza ibifite icyo ishaka guhisha ibifite ibindi bintu bibi biri imbere mu gihugu ibishaka gupfukirana kugira ngo bitamenyekana niyo ngibyo by'abana batanu basangira igitabo kimwe ibyo abana bata amashuri kubera ko batabasha kubona ibiryo abana bagwingiye abana barwaye bwaki abantu batabasha kugura amazi nizo ariko musa donc ni ni ntabwo ari imaje nziza ngira ngo baramutse babanje gukemura ibibazo by'ibanze nabyo ntago byaba ari imaje ntago byaha igihugu cy'u Rwanda imaje mbere kandi kiraho ngaho ijambo ryawe Jean Pierre wa taka commentaire kuri iki kibazo warangiza ukanasezera tukarangiza nuzacerangiza
ya urakoze cyane ni ibibazo nyine bikomeye na ntago mu byukuri twanabibonera umuti imibare myinshi urayivuze nge narimo nteranya ndi kureba uburyo Perezida Paul Kagame nyine avuga ati ajya kugurira umuhungu we inzu ya miliyoni eshatu z'amadolari muri Amerika na nimo ndeba amafaranga y'amanyarwanda arimo muri miliyoni esheshatu ngasanga nyine ni miliyari no kubivuga bya amafaranga y'u Rwanda nyine ni menshi cyane miliyoni esheshatu na miliyoni n'ibihumbi n'ibindi ariko ubwo iyo nyine ubaze imibare wari urimo uvuga y'ukuntu abana babwirirwa ukuntu umwana atungwa n'igice cy'umuneke ku munsi warangiza ukajya hariya ngo uri gufinansa ngo ikipe iyo mu Bwongereza cyangwa mu Bufaransa nk'uko biriya bihugu bya Saudi Arabia bibikora mu by'ukuri usanga ari ubwenge bucuramye ntabwo ushobora kwimagina ukuntu bavuga ngo uyobora abanyarwanda uzi neza ko umwana atungwa n'igice cy'umuneke ku munsi harimo n'abatakibona ubwo nubwo twabivugaga ikindi kandi yumvise ko umubyeyi ari ugomba gutanga ijana mirongo itanu noneho leta ikamutangira mirongo itanu aho byakabaye mverise nibura umubyeyi akaba ari utanga mirongo itanu leta ikamutangira mirongo itanu ibyo byose ntabwo bishobora kubikora kandi urumva amafaranga aba ahari none se ubwo urumva uko gutandukanya abantu niba umwana wa perezida tuvuge ko ari umwana wa perezida koko ariko uyu ni umuntu umwe ugurirwa inzu ya miliyoni zingana kuriya umuntu umwe rudori kandi nawe wagashoboye gukora akaba yakwigurira inzu ihwanye n'ubushobozi bwe atiriwe afata mu mafaranga ya atiriwe akoresha amafaranga y'abaturage umukuru w'igihugu aba yibye abaturage ubu ni ubujura burenze kamere abaturage nyine bagomba kubyumva yuko bategekwa n'umuntu wikundira iraha wikundira kwiryoshya kwishyira hejuru abenshi baravuze bati we yabaye mu buzima bubi birumvikana yenda ariko we aregzagera ntashaka kugira ngo yumve yenda ko n'umwana we cyangwa n'abandi bantu be bamwegereye bashoma nk'uko yashomye nk'uko yabayeho mu buzima bubi ibyo ni ibintu bishobora kumvikana ariko bo baregzagera ntibabare mu by'ukuri ngo bamenye yuko abo bana badafite ibyo kurya bariya bose birirwa batarataza nta mikoro nta mibereho bafite nabona n'abana b'abanyarwanda n'abana bifuza nabo nta uzi buryo umwana iyo akiri mutoya ntabwo ubuzi icyo azaba cyo ariko impamvu batabitaho urumva ni ugushaka kwigaragaza ukundi uko nyine batari kandi impamvu yena tuba tuvuga kuri perezida cyane cyane ni ukuvuga ngo niba atanga urugero rubi abayobozi bamwungirije bariya bo hasi ye bose nabo baramukurikiza ntabwo yenda dushobora kumuvugaho nkaho ari ukumwibasira ariko ni urugero rubi aba yatanze akerekana ko abantu batareshya kandi twagaruka mu rundi ruhande akavuga ngo aba ni abanyarwanda ni abanyarwanda nyine nk'uko n'umuhungu we avuga ati ni umunyarwanda agombye kubaho neza ariko ashobora no kwikorera akigurira inzu ye atiriwe akoresha amafaranga rwose biba mu baturage ubwo ngubwo turi kuvuga imirire y'abana ku mashuri twavuze n'abarimu babigisha ko badahembwa ngo bayita bagakweto ibyo ni ibintu bimaze igihe ibyo byose ugasanga ni ibibazo byiyongeraho uvuze ibyo bintu byo kwigaragaza rero Edouard gutanga amafaranga yo muri bihugu bitateye imbere mu makipe ngo bakunde bigaragaze mpita nibuka ukuntu ejo bundi induru zavuze umwana w'umukobwa ngo yasifuye umupira muri ya cup ya Afurika asifura umupira neza nyine ubwo abantu baramushima kubera yuko ari umukobwa nyine wari waserutse uturuka mu Rwanda agashobora gusifura umukino ukarangira neza ibyo umuntu yamushimira ariko birababaje kuko hari umuntu twagize chate akambwira yuko ngo ari resulta ya visit Rwanda nyine ko ari ibintu bakora kugira ngo abagore batere imbere mu bintu by'imikino bagire bate ariko kugeza ubu babonye umuntu n'umusifuzi ariko mu Rwanda nta kipe ihari ishobora no gusohoka nibura ngo ikine n'umukino umwe mu bihugu bya Afrika icyacyo cyose baratsindwa igihe cyose ntago baforuma bashaka kugira ngo basponsorize amakipe y'Iburayi akomeye asanzwe akize ngo bigaragaze ariko mu by'ukuri mu Rwanda nta kipe ihari ukibaza utese uwo muntu niba anasifura akaba anasifura neza umuntu yamushimira aza kuki yagombye gusifura nyine n'ikipe y'u Rwanda irimo kandi nayo yaratojwe na leta n'ayo mafaranga igihugu gipfusha ubusa byagakwiye ko igikipe nyine yagombye kuba iha amakipe ahari ya football noneho niwo musifuza akajya asifura ahereye no ku ikipe y'igihugu cye ibyo ugasanga ari ibintu by'ukuri iriya leta ikora ibintu by'amacuri ubwo nari mvuze kubera ko umuntu yavuga ati ni umusaruro turi gukura muri Visit Rwanda uburyo dukora na za Arsenal n'iki ngo akaba ari wo musaruro ko bashobora kugira umusifuzi mwiza ushobora gusifura neza ariko ibyo ntaho bihuriye n'uko ibyagombye kuba bafite amakipe akomeye noneho na uwo musifuzi yanasifura agasifura ikipe ye icyo ni ikintu kigaragaza nyine ubutabera nabwo mu byerekeranye n'ubukungu mu byerekeranye n'imitungo y'igihugu mu by'ukuri icungwa nabi kandi mu by'ukuri yagombye gucungwa neza n'abaturage bakabibonamo ibyo rero yenda nta nubwo twashobora kubikemura ubu ngubu ariko dukurikije n'uko ibyorezo biri kwiyongera urabona izi covid twahereyeho buriya bugome bakorera abantu nka process abagina n'abandi banyarwanda bose bafunzwe bahemukira bari tujye tuvuga bafungiye batagaruka ko bafungiye hasi urabona ni ibintu by'ubugome gusa nta kintu kizima bashobora gukora kugira ngo bateganyirize umunyarwanda w'ejo noneho ukibaza utese nk'aba bana nk'urubyiruko rwabo abo bana bari kugurira amazu mu myaka 10-15 uko abo babyeyi bazaba batagishobora kubikora bibwira yuko abo bana bazatekereza nk'uko nabo batekereza ubwo bugome bazaba babugira bakagombye gufasha abantu bose ubundi nk'abantu bumva bagahera ku banyarwanda bose bababaye bakabafasha bakabashyira ku rugero rwiza bakereka ko hari abantu babavanye naho babakuye ariko aho kubikora bo barabatsikamira so Edouard rero ndumva ari ikibazo cyoroshye bigeze mu mashuri ni ikintu gikomeye cyane twanabonye ko niyo barangije abanyeshuri ko batariye neza kuba batabonye imfashanyigisho zihagije barangiza nta bwenge bazi ugasanga ni ikibazo gikomeye aha muri Huye wahereho bavuga ko ari abana bagera ku 8,200 bataye ishuri ariko buriya ni Huye yonyine ubu ntago izindi nce z'igihugu cyose niko bimeze akaba rero
uranyimukije ahubwo urumva ni akarere kamwe kandi u Rwanda rufite uturere 30 kandi urumva ko ntago abana bata ishuri mu karere kamwe gusa no mu tundi turere urumva ubashyize hamwe ubona n'abana benshi cyane mfite
ni ikibazo rero gikomeye mu by'ukuri abanyarwanda bakwiye kurebera mu nguni zose rwose bakareba yuko u Rwanda rw'ejo ubu nubwo abantu Kagame nabo bamwegereye tuba turi kuvuga barabyina barenga ariko bazasiga u Rwanda hehe mu myaka iri imbere ni ikibazo utareza abana nk'aba ngaba ngo ubahe ubushobozi ubahe uburezi bubakwiriye muri iki gihe cyabo ugatekereza ko bashobora kumera nk'uko wabayeho uri impunzi gusa muri iki gihe tugezemo arumva byaba bigikora ni byo rwose ntago byoroshye ariko tugomba gukomeza tukihanganisha aka karengane abanyarwanda mbese uwo ari we wese akagira icyo agakoraho kubera ko ntago ibintu bishobora kuzihagarika abantu bagomba guhaguruka bakabivuga bakabyerekana bamwe barabizira bikagaragara ko nibura umuntu akabizira ariko yavuze burya hari icyo ubukijije kuko ushobora kwanga kuvuga ejo byakugeraho ukabura kuvugira kuko nawe utigeze uvuga cyangwa se abantu bahaguruka kuvuga abandi bagenzi babo bakwiye kubavugira kugira ngo kuko ntawahaguruka ngo birwane ku giti cye yivugire ku giti cye avugira abandi cyane cyane kugira ngo nabo bagiraho bigeze ubu rero nkaba numva Edouard nagushimira ibintu byose tuba tuvuga bijyanye n'imibereho mibi y'abaturage tuba tugira ngo turebe yuko hari icyo twaramira hari icyo abanyarwanda baramira mu minsi iri imbere turabivuga niba bashobora kwikosora mu by'ukuri bakagombye kuba bageze kure ariko ubona ko ibintu bikomeye ahubwo abantu barushaho kugira urushaho guhungabana ubwo rero Edouard na numva nagushimira nashimira abatwari turi kumwe badukurikiye na badufashije nyine nk'uko bisanzwe Chantal na Serge bakomeza gutanga umwanya wo kugira ngo abantu bagaragaze ibintu byose kubera ko agatsiko hari igihe kagera hanze kavuga ngo akora ibintu byiza kubera ko abantu batabibonye ariko bamenye ko ibintu tuba tubireba kandi tukabinabitangariza isi yose n'abanyarwanda bose muri rusange rero ubwo nkaba narangiza mbashimira mwese cyane cyane n'abanyarwanda abantu bose bavuga urimo rw'ikinyarwanda bashobora gukurikira rabitahuka abayitera inkunga n'abantu bose muri rusange bakore ko bashobora kugira ngo ibintu bihinduke nkaba narangiza mbashimira kandi mbabwira bati ntidukomere rwose mukomere mukomeze mushyiremo buri wese ashyiremo akantu ashoboye bityo iriya ngoma izahirima byanze bikunze kandi ubwayo nihiritse n'ubwenda abantu bakeka ko hari ingufu zishobora kuboneka ariko nayo ubwayo ibyo ikora ni umuzigo ushobora kwirimbura Edouard reka ndangize ngushimira shimire nabo twari kumwe bose urakoze cyane
urakoze cyane Jean Pierre ndagushimiye cyane kuba waje kuduha inkunga mu kiganiro ubwo nkaba nakwifuriza ibihe byiza wowe n'umuryango wawe ubwo tuzabona ubutaha abanyarwanda badukurikira nabo turabashimiye inkuru nababwiye twaganiriyeho ku byerekeye ibibazo by'amafunguro mu mashuri inkuru twaganiriyeho na nayishatse nayibuze ariko none ndayibonye reka nyibabwire ni inkuru yo muri Kigali Today yo kuri 24 z'ukwa mbere 2022 ivuga ngo barinubira kuba abana babo birukanwa bazira kubura amafaranga yo kubagaburira ku ishuri kwa SSNG twarebye ibirimo ubwo rero kidu twavana muri somo nuko abanyarwanda bari imbere mu gihugu tubabajwe cyane n'akarengane bakomeje gukorerwa kubera ko nka iriya audio twabonye yerekana aho bafashe umugore umubyeyi bakamufata abagabo 8 bamufatiye mu murima w'ibigori kugira ngo bamukingire bakamufata bakamutsikamira abaunda kamutera urushinge bamufashe agasigararira kandi nabwo bamuteye urushinge abanje kurira abasaba imbabazi ni ibintu biteye agahinda iyo umuntu arengana uwo ari we wese umuntu urengana abanyarwanda bagomba kumutabariza bakabishyira ku mutima kubera ko nitwe twireka umuntu nitwe atureka umuntu akarengana ku musa abantu bakicitekira bakirebera hirya unda akarengana ntabwo ibibazo by'iwacu ntabwo bizakemuka ifoka abantu bahaguruka bakamenya kwamagana akarengane bo mureke ndekere aho ngaho rero mwese abadukurikiye tubifurije ibihe byiza tukaba twizeye ko muzakomeza kudukurikira mu biganiro byacu tubaha kuri radio itahuka mugomye kudutera inkunga mugatera inkunga radio itahuka mugatera inkunga ihuriro nyarwanda nkuko mutuye mubikora mukashyiraho umurego noneho kugira ngo ibibazo byacu turimo turebe uko twabyihutisha murakoze cyane rero mwese Imana ibahire nikabaje Medwari wategura ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage kandi kibagezaho mwese turabakunda kuri radio itahuka mugira amahoro
Kurimbura rubanda ndavuga cyacyago gitegeka rubanda gutema imyaka yabo nigihinduri ingendo kireke rubanda rwiheze mu mirire dore abaturage kirica Menwa